Blog Talk Radio.
RNC rwanda National Congress muri mwaraba yumva batazi intego zayo intego esheshatu z'ihuriro nyarwanda RNC ya mbere ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi ya kabiri amajyambere arambye kandi asangiye ya gatatu ubumwe n'ubwiyunge nyabwo ya kane umutekano w'abantu n'ibyabo ya gatanu ububanyi n'amahanga buboneye ya gatandatu itahuka ry'impunzi mu cyubahiro
RNC viva viva RNC viva viva
Washington DC turabasuje mwese abaduteze amatwi ku mugoroba
uyu munsi aho turi kwa kane ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri mukaba muri kumwe nanjye Chantal Inyange muri studio za radio itahuka bakunzi ba radio itahuka rero nk'uko bimenyereye kwa kane munsi tubagezaho ikiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage aho ngaho ni mu Rwanda nta handi nta kindi gihugu cyangwa ni igihugu cyacu twibandaho ubukene kubera iki ubukene y'ubu kubera ko umunyarwanda uyunguye wagiseseka asigaye yaracupijwe umunyarwanda nta rwara rwo kwishima umunyarwanda nta gusekutwe umunyarwanda nta burenganzira afite yewe bigenda bikagera no ku buzima umunyarwanda yacujwe utwe umunyarwanda amerewe nabi umunyarwanda ni nyakujya umunyarwanda ni nyaguhera ubukene amavunja ibibazo byose inzara ibi byose ni bibangamiye umunyarwanda ariko ikaba ari gahunda nyine ya kare gatsiko kayoboye kiriya gihugu kagenda gakomeza nyine gushyira mu bikorwa uko iminsi igenda uko bwije nuko bukeye twa kubeshya rero ngo tuvuge nyine ubukungu kuko umunyarwanda yaratesetse umunyarwanda no guhera umunyarwanda nta majya n'amazi umunyarwanda ibyo nta mashino mu mudihu umunyarwanda akomeje gukubitika ariko se bikazarangira gute banyarwanda akazi nahacu ho kwirwanaho uburenganzira buraharanirwa njyewe mpora mbivuga buri munsi uburenganzira nta muntu uzava hirya no hino nta wundi wo kudushakira uburenganzira bwacu ni twebwe twenyine bo kwirwanaho tukumva ko tubabaye ubundi tugahaguruka tukirwanaho kubera yuko nitureba nabi kariya gatsiko mbona imigambi yako arako kurimbura umunyarwanda hari kagatuza abandi bantu ntazi ku gihugu cy'u Rwanda bakunzi ba hadita ukarere kane kwizimba mu magambo byose tubirebere hamwe muri iki kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema Bwana Kabagema ijambo ni ryanyu
urakoze Chantal wabunyumva neza
ndakumva neza gatanu kuri gatanu
urakoze cyane nanjye ndakumva imana iguhire ugize neza cyane kubera nyine amagambo meza tubwiye ndagushuje ndasuza na Serge mufatanya kubanga bw'ibyuma ndasuza kandi abanyarwanda bose badukurikira bakunda ihuriro nyarwanda bakunda ibiganiro bya radio itahuka n'ikiganiro cyacu mu buryo bw'umwihariko nkongera gasuhuza abayoboke b'ihuriro nyarwanda bari bose ku isi tubifuriza umwaka mushya muhire wa 2022 nanone kandi bakomeze ibyo bakora bakomeze babikore n'umurava wongereho ingufu turifuriza kandi umwaka mwiza n'abanyarwanda bandi bose bapinduka baba muri politiki cyangwa se muri societe civile uyu munsi rero tariki ya gatandatu z'ukwezi kwa mbere 2022 tubafite ikiganiro kigizwe n'ingingo zigera kuri enye ndetse aho kirurwe kigufiya mbere yuko tuzinjiramo kandi ndebe niba hari umuntu wabuhari mbadukwa utumva
ndabumva
ariko nanjye ndakumva mbaduko urakoze kuza mu kiganiro ubakanya nawe ubanze usuhuze abatwumva ijambo ni ryawe
urakoze kitugenza niwe mbaza gusuhuza Edouard Kabagema uyobora iki kiganiro nkaramutsa Madame Chantal ushyize muri studio nkanaramutsa umuyobozi mukuru Serge Ndayizeye n'abandi bose na Axel Kaneja bakunze gukora kuri radio itahuka hanyuma nkaramutsa n'abandi bose duhuye mu runani rwa P4 mu mashyaka yacu hanyuma nkaramutsa abakomereza bacu bo muri RNC hanyuma nkaramutsa n'abandi bose badateze amatwi aho bari hose ku isi nifuza ko turagira ikiganiro cyiza kandi kigufi urakoze
cyane ndagerageza nanjye kugihina bo uyu munsi rero ikiganiro ingingo ya mbere turi buganireho ni ingingo ijyanye n'ibibazo byo gusabiriza kubera ko nabonye ko hari ni ingingo imaze iminsi ivugwa kandi yatangiye kera aho ubona ko abantu basabiriza bafite ikibazo mu Rwanda ariko turareba impamvu nizihe eske bya gusabiriza bizarangira bite ndabiterwa n'inkuru nabonye uyu munsi bivuga ko numva ari mu museke ngire ngo bavuga ko ngo hari umwana wo mu Rwamagana ngo umwana w'umunyeshuri w'umukene cyane wasabye mwarimu ngo amugurire inkweto amubwiye ati hari umwana w'umunyeshuri w'umugenzi wanjye w'inshuti yange twajyaga twambarana inkweto none yaritaye yagiye iwabo inkweto yarazijyanye nyamuneka mwarimu rwose mbabarira ungurira inkweto bo hari andi makuru agiye aboneka ndumva ari muri kuri Kigali Today kwitabirizo kwa mbere muri uyu mwaka aho umuntu yafataga nk'abantu abantu basabiriza akabafata nkaho ari abantu batiyubaha nayo nkuru nayo umuntu arayinyuramo ubona ko mbega bisa nkaho ari kwitisha agaciro gusabiriza kandi nabyo leta ikora nabyo leta ikora Kagame muzi neza ko iyo hari abashyitsi baje mu Rwanda abasabiriza bose bahita bakubura ngo baragira barasukura umuhanda bakajya kubahisha ariko rero kizarangira gite abantu babyifuza bombe ari ibintu biteye isoni kugihisha se byonyine birahagije se cyarangira gute ahubwo se gusabiriza ubukene bukabije ntibya biterwa n'ubukire na n'ubusumbane bukabije buri mu Rwanda aho bamwe barya bakamena ibiryo abandi biciriza muri jisho bararwaye bwaki baranagwingiye ibyo bintu bishobora kubyara ingaruka zi turabira mu kanya rw'umunyigo yacu ya mbere mbo ikindi turi buganireho ni ikibazo cy'abantu ngo birubengera abasore bashomere bahawe ingurube noneho babura amafaranga yo kuzitunga kubera ko ari amatungo kuyatunga birahenda ari inka ari ingurube ari kibyose bavuga ngo umuntu ngo bamuvanye mu mukene bamuhaye inka ariko urugero rw'abasore bahawe ingurube ngo 11 zikabananira kuzitunga zikabakenesha kubera ko zitwara amafaranga menshi biraduha ishusho na yaba abantu bavuga ngo babaha inka bishobora kuba zibakenesha aho kugira ngo zibavane mu bukene ingingo yindi turi buganireho ni ikibazo cya Nyiragongo ngo ni nka information ko Nyiragongo irimo kuruka ikindi tuganiraho ni uko u Rwanda hari amakuru tumaze kubona avuga ko leta y'u Rwanda irimo guhamagarira abasore kujya mu gisirikare ari benshi irabizeza iki turabaha inkuru z'umukunzi wa radio itaho kabaduhaye amakuru nibikunda turanababwira indi nkuru na information ko Clara Kamanzi arimo gufunga amahoteli menshi na za restora arimo kubifunga yabimaze kubera ngo kudakurikiza amabwiriza ya COVID-19 indi nkuru dushobora kuvugaho nayo information ampasa nuko muri Tanzania ikibazo cy'imyenda cyari koroje ubu ni Tanzania nta myenda myinshi ifite nk'u Rwanda nagerageje gushakisha nsanga ko na Tanzania ishobora kuba ifite imyenda nka 40% by'umusaruro mbumbe wa GDP ariko u Rwanda rugeze kuri 75% ariko murabona ko abantu barimo kuvuga bati imyenda imaze kuba myinshi kandi bafite 40% bya GDP twebwe dufite 75% umwenda wacu nta mushobora gutinyuka kuvugaho dufite 75% by'umusaruro mbumbe urumva ko imyenda dufite ikubye kabiri iyo Tanzania ifite hafi ariko iyacu ntawe ushobora kuyivuga uramutse utoboje ku mwenda w'u Rwanda bahita bakwita ikigarasha bati nkahimbara bati n'umwanzi w'igihugu Christophe bagahita bamurega bafite ibyo bamubeshyira bakajya kumushyira mu gihome kubera ko yakomoje kuri ibyo bintu ahangaha nabyo wenda turabiganiraho nitubona akanya ingingo yacu ya mbere rero nk'uko nari mbibabwiye ni hari inkuru yasohotse mu museke ngire ngo ivuga ikibazo cy'umwana ngo umunyeshuri wo Rwamagana wasabye mwarimu we inkweto kubera ko ari umukene ariko umwana koko mwarimu agira ngo wenda nuko umwexcroka bira byo kumutekera umutwe ngo amukurikiranye asanga ko n'umwana abandi bamubwiye ko ari umwana w'umukene w'umukicu cya mbere cy'ubudehe ngo ari umwana uhora wigunze ngo usibye no kuba atagira inkweto abandi bagomba kumutiza kandi ntabwo ari ubwa mbere mwabonanye n'izindi twigeze no kubona izindi nkuru abana batizanye amakariso mu muri interina abana bamwe batagira amakariso abandi bakajya babatiza ibyo ni twarabibonye ntabwo ari ikintu gishyashya none uwo mwana w'umuhungu yabwiye mwarimu ati umuntu wajyaga ntizi inkweto yatashye azitahaga giwa mu biruhuko ndabigenza ntero mfasha ungurize inkweto mwarimu asa aperereje koko asanga uwo mwana arikenye cyane ndetse ngo usibye no kubura inkweto uwo mwana ngo nta namakaye agira ndongo yavuga ati ndiga ariko nta namakaye ngira kubera ubukene ahangaha rero iyo umuntu yumvise ahantu nkangaha abantu benshi bahise bandika batabariza uwo mwana bavuga bati nyamuneka umwana ni mumufashe rwose aragowe ariko bigaruka ku cya kibazo cyo gusesagura imitungo leta y'u Rwanda itara abana bayo abanyeshuri umwana w'umunyeshuri muri secondaire na venir y'igihugu mu Rwanda na hazaza heje ku Rwanda kubona umwana yiga atagira inkweto atagira n'amakayo kwandika kuko bivugwa muri inkuru kandi muzi imishinga kagamirwa tubwira no kuntu yatabuguza amafaranga ni ibintu biba biteye isoni noneho rero iyi nkuru harimo umuntu ushobora kuyibona akavuga akabyita nk'uko ari ugusabiriza ariko biratwereka ko hari ikibazo mu Rwanda hari ikibazo cy'ubukene bukabije kuri bamwe n'ubukene bukabije ku bandi ntabwo rero wa abantu baba bamwe bakenye cyane batabasha kurya batabasha kubona ibintu by'ibanze nk'umwana utagira ikayi ngo abakenye cyane bagomba gusaba bakire bagomba kubasaba ahubwo ni byiza ko ngo baracyari wenda muri faze yo kubasaba ejo bashobora kuzajya kubiba kandi murabizi inkuru muzibona kenshi kuri internet aho bamwe bajya kwiba abandi bakabica bajya kwiba ibitoki bajya kwiba ihene bajya kwiba ibijumba abandi bakabica ntabwo umuntu ujya kwiyahura ngo ajye gucukura ibijumba by'abandi cyangwa imyumbati bamwicireyo ntabwo aba ari ugukina niko abamerewe nabi kuko bazi ko nibamufata bamwica bo ahangaha rero ni ikibazo gikomeye umuntu wo muri ku nkuru yo ku itariki ya kabiri z'ukwa mbere ngire ngo muri Kigali Today umuntu yaravuze ngo gusabiriza ngo abantu babakene ngo abantu basigaye bahagusabiriza abategetsi ngo haruyize kwa kabusinge ngo agafuka k'umuceri mu bihe byagoma mu rugo ati rwose musinge mbabarira umpe agafuka kaguma mu rugo nako mbabarira umpe agapfuka k'umuceri guma mu rugo imeze nabi bimeze nabi ngo businge ngo arakamuha koko amafaranga kwa yo kugura mbono ngo abandi ngo baboneraho batangira gusabiriza abakire nako abategetsi bamwe bakabakara amafaranga n'ibiki byose umuntu akuba ko we umuntu rero agakonkuri wako gusabiriza cyangwa se gusaba gutyo ari ibintu byo kutiyubaha ngo ni ibintu by'ubutindi byo kutiha gaciro ibintu nk'ibyo ngibyo bo ariko rero ikibazo gihari we yavuga ngo byagombye kurangirana n'uyu mwaka ngo warangiye wa 21 none se ibintu gusaba no gusabiriza bizarangira gute impamvu zo gusaba zigihari abantu barashonje abantu bambaye ubusa abantu ntibafite none se umuntu niba umuntu yaburaye akabona abantu barya bajugunya ibiryo barya bagahaga bakajugunya ibiryo wenda baranidaha wenda simbizi bakidaha ko ibiryo byabanye byinshi kuri wenda bashobora kuba banidaha nk'abaroma nk'abantu bo muri Empire Rome bakajya bidaha bakongera bakarya kubera ko ibiryo byabanye byinshi birashoboka nka ngaha nabwira ko hari inkuru yasohotse muri Kigali Today ku itariki ya 21 z'ukwa 2022 ariko n'ibinyamakuru byinshi byarayanditse bavuga ko ngo induba ngo ibiryo induba hari bamenye imyanda yo mu mujyi ngo 40% by'imyanda bamena mu mujyi ngo igizwe n'ibiribwa ahangaha ndababwira ko hashobora kuba harimo ikinyoma gikomeye ariko noneho tuvuge ko atari ikinyoma bo noneho iyo nkuru abandi bayisosenguye baravuga ngo bari muri bwiza ko baravuga ngo ibiryo bimenwa mu mwaka mu mujyi wa Kigali ngo bishobora gutunga abantu 200,000 kimwe cya gatanu cy'abantu batuye mu mujyi ibiryo bamena ariko angaha nyine hakaba harimo ubisesenguye neza harimo ikinyuma ni nk'ahandi batubwiye ngo Rwanda mu gihe ko mu itariki ya 7/8/2021 bavuga ngo umuryango wose ngo mu Rwanda buri muryango wose mu Rwanda ngo ujugunya ibiryo bingana na kilograma 164 mu mwaka ibi ngibi ntabwo nshobora kubyemera ni ikinyuma gikomeye ahubwo u Rwanda ruba rushaka kwerekana ko rwateye intambwe rwigeranya n'ibihugu bikize cyane byateye imbere kuko bumva ko ku mateleviziyo babona ko ibihugu bikize n'ibiryo nabo bagashaka kwishyira muri iyo kategori cyangwa se muri icyo cyiciro cy'ibihugu byakize bisigaye bimena ibiryo ahangaha ntabwo na nge nabyemera nkurikije ibibazo biri mu Rwanda kuvuga ngo abanyarwanda buri muryango wo mu Rwanda umena ibiryo bingana na kilogaramu 164 ku mwaka ibyo ngibyo rwose ntababyemera bo ariko biramutse binabaye ibyo byabisobanura impamvu abantu nyine basabiriza abantu kuko hari abahaze cyane bamena ibiryo abandi bashonje barwaje bwaki abana baragwingiye ndetse bijya no kumugaragaro na perezida wa repubulika nta kibihisha aravuga ati abana baragwingiye abantu barwaye bwaki n'abakuru bayarwaye kubera inzara kubera iki kubera ibiryo bikeya abandi barimo kubimena nk'uko ngo barimo kubyigamba usibye ko umuntu atabyemera neza ibyo bavuga ni gute rero gusabiriza bizacika bamwe bijuse bamena ibiryo abandi bishwe n'inzara bicirije isazi muri ijo barwaje bwaki barwaye abana baragwingiye n'abantu bakuru baragwingiye umva ntabwo ibintu byacika ahubwo ikintu abantu bakwiye gutinya abantu ntibaryame ngo basinzire abantu bazi neza ko bakize cyane basesagura muri kiriya gihugu bikubiye ibintu byose bo ahubwo nibo bafite ibibazo kubera ko ejo ubungubu turacyari wenda muri faze yo gusabiriza ejo abantu bashobora kuzajya muri faze mu kindi mu rundi rwego abantu bagatangira kubiba ku ngufu kubiba nako kubiba byaratangiye deja ahubwo bakaje batangira no kubambura ku ngufu none ku muhanda bakabateza horeme bakabambura ibyabo ku ngufu none hakazaza n'ikindi n'indi faze yindi yo kubamenesha yo kwirevoluta abantu bakazana imyigaragambyo hakaba revolution sociale noneho bakavuga bati dusaranganye ibintu ibi bintu mwabivanye mu misoro yacu mwabivanye mu boko yacu mureke tubisaranganye urumva ko umuntu ufite ibintu byinshi biramutera isoni yuko abiriza bakumva bimuteye ipfunwe ariko ashatse yagira n'ubwoba kuko ejo gusabiriza bishobora kuzavamo kwiba bikavamo kwambura bikavamo imyivumbagatanyo ugasanga habaye revolution sociale itewe n'iki nuko abantu bikubiye ibintu byose abandi ntibagira icyo basigarana ahangaha rero ni ibintu biteye ubwoba ahubwo abashatse bangaba bumva bafite ibintu bashatse bahindura politike ku buryo bazamura abantu bose abantu abanyarwanda boroheje abaturage bose boroheje bakabona nibura ikintu cy'ibanze cyo kuba ikintu cyo gushyira ku munwa ku buryo ntawe ukenera kujya kwiba undi ntazawe ukenera kujya ku kwambura undi ibyo bintu bikavaho ni ikintu cy'ibanze ntabwo ashobora gutekana kandi ibintu numva nakamenyereza kubabwira ntabwo ushobora gutekana kuvuga ngo urakize wariye wamenye ibiryo ngo utekane abantu bamaze icyumweru batarya uzi ko mu Rwanda bavuga bati hari terime yo kuvuga ngo abantu barya rimwe na rimwe cyangwa se abantu bagaharira abana urumva niba uturanye n'abantu bameze gutyo wowe urya ibiryo ukajya kubimena bakajya kubibona imodoka zitwara imyanda zije kubijugunya nk'uko babivuga ubwumva waba utekanye ute ejo bishobora kuzahinduka bariya bakene bariya bashonje barwaje bwaki bafite abana bagwingiye kubera inzara bakabahindukirana ibyo bati muzane dupasure natwe dukeneye ku byiza by'igihugu natwe dukeneye kubonaho agace kabyo ntimubitware byose urumva ko kandi ntabwo ari umwihariko wo mu Rwanda ariko sosiyete yose irimo ubukire bukabije n'ubukene bukabije niko bigenda niko birangira nabyo rero niko bakwiye kubyitega vala niko nabivuga nta mutekano uhari muri kiriya gihugu kubera nyine ubukene bukabije kuri bamwe n'ubukire bukabije ku bandi reka ndekere aho ngaho kuko turihuta uyu munsi ijambo ryawe mbaduko uratwumva
halo
wi ndakumva mbaduko
ya gusa network wanje ntabwo imeze neza biri gucikagurikana mu kanya nari navuyeho ubwo rero ntibigenda ariko se uburanyumva neza byibuze
ndakumva
okay ya reka ngerageze ya ubu gusabiriza mu Rwanda nabonye ko bari kubinenga no kubi ngo bateye isoni ndakeka abagashize bumva baterwa isoni n'uko ngo hari abantu basabiriza niko nabyumvise niko nabisomye ariko n'ubundi kuva na kera na kare barabahishaga bakajya kubahisha kwa Kabuga bakajya kubahisha Iwawa bakajya kubigisha ngo niba ari icyatumaga bagiwa wasinze icyo babigishamo niba ari ukugira ngo bazige umwuga cyangwa bazagaruke bafite ukuntu bashobora gusubira muri sosiyete bakaba bagira icyo bigezaho ariko gusabiriza byari bisanzwe bihari gusa nuko bashaka kubihisha ariko ni indwara bariya abategetsi bafite wenda kubera imibyirukire yabo naho gusabiriza muri Afurika ntabwo badasabiriza icyo ni kimwe na hano barasabiriza niyo yayo no mu bihugu byose barasabiriza abona aciye hose mbona abantu basabiriza rwose nta kapitani najyamo ngo usange abantu ntahura n'abantu basabiriza nta nimwe ntayo ndabona u Rwanda rwabaye urwa mbere cyangwa Kigali yabaye iya mbere badasabiriza bashaka kubahisha nyine bavuga ko ngo Kigali kubuye imeze neza ariko ntibishoboka kandi gushyiramo ingufu ntibishoboka wenda icyo nake cyatumye nyine wenda ubungubu biyongera ni ukubera zaguma mu rugo na coronavirusi n'ubukene bwa kubera coronavirusi abantu benshi na ziriya mfashanyo zagiye ziboneka ntabwo zatanzwe neza uko bikwiye abazitanga bagiye bikubira bakazishyiraho bakaziha bene wabo noneho Rwanda ruseseka rero bariya abantu bakennye bariya abantu basanzwe n'ubundi bari bantu aho nikora bahita bakena kurushaho nibwo rero n'ubwo bisigaye bigaragara ku buryo kubihisha bigoranye cyane kubihisha ntibigishoboka kuko abakene ni benshi ubukene ni bwinshi kandi uko Rwanda runatuwe cyane na Kigali rafite abantu benshi ndakeka abantu benshi mu giturage hose ababuza akazi bahita baje Kigali ku buryo rero kubihishira ntibigishoboka ntibigikunda babishaka batabishaka icyo ni kimwe ikindi navuga wenda nuko na politiki yo mu Rwanda nayo yongera bira bibazo non seulement hari capitalisme sauvage ndumva ari ubusumbane bukabije hagati y'abakire n'abakene abakire bake cyane ariko n'abatindinya kujya benshi cyane noneho n'inzu mfashanyo zaje bakazikubira abo bakire nyine bakazijyana bakaziherana bakazigumana zikajya ziguma muri sirikulasiyo yabo abandi bagacyura umunyu bagakora cyane bakagira gute ariko ntibagire icyo batahana niko bimeze niyo zo ngaruka zihari kandi biriya bintu bimaze imyaka irenga hafi 20 bo noneho ikintu nakongeraho nuko bishobora nyine nk'uko wabivuze bishobora kuzamera nko muri revolution française nawe niho yaturutse byaturutse abantu barakenye cyane bugezeho birengehaniro byahereye ku mwami wa mbere wabanjirije bigenda bisunika bisunika we yarabikize ariko wa Louis XIV nako Louis XVI byaramuhitanye bitewe nuko abaturage bari bakenye batabona icyo kurya nta bintu nta kintu cyari gihari utuntu twose bari batwikuriye batwikubiye ariko abategetsi abami ntibite ntibumve induru z'abaturage bo icyo niko bimeze bikaba rero bitandukanye n'ibihugu duturanye nanone kiri navugaga nuko politiki yo mu Rwanda uziko bafunze imipaka y'ibihugu duhahirana ku buryo kandi umuntu yagira ngo aratarambutse ugasanga baramurashe ugasanga baramwishe aciye caguwa bagize gute umuntu yaforoda kandi abantu bakeneye caguwa twumvikane none se bazambara gute uwo mwana bagiye gusabiriza inkweto bagiye kugira gute abonye inkweto ya caguwa ntiyayambara aho kugira ngo ayigure tuvuge simbizi niba yaguraga 2000 cyangwa 1000 akaba yayigura 300 ikibazo kiri hehe niba ari nambi cyangwa ufite ko ngo ibintu byanduye byagize gute ukabidezinfekta nkuko iyo ugiye mu ndege n'ubundi wicara mu mwanya abandi bicayemo ntabwo ugenda wicaye mu mwanya wawe waguze cyangwa wagize gute mushyashya donc kuba babidezinfekta bakabibaha bakabyambara ariko kwirinda bavuga ngo bazari bakora ibintu bishyashya byo ntibishoboka niba bari baza no gutunganya impu zose ku buryo bashobora gukora inkweto moderne abantu bambara simbyumva ndumva bidashoboka sinabihamye ikindi rero nuko njye nabagira inama bakibasabiriza bariya abantu bari gusabirizaho ntabwo aribo bari gusabiriza ba feke bazajya basabiriza kwa Kaga bazasabirize Kagame na nyina mungi we n'abakobwa be n'abana be na Cyomoro na Eric Jide na Gatera Jide Gatera Jide bazamusabe n'abandi bakomerezwa b'i Kigali bazajya gusaba nibirimba nibanane nabo bazajya kwihemba nk'uko iyo ahantu kera mu minsi yashize abantu bajyaga kwiba muri banke hano ntuye ariko byaracitse ntibajya kwiba banke kuko ntibikigezweho na gatoya ariko iyo bajyaga kwiba bakiba cya banke n'ubundi gikize twe twarisekeraga tukavuga ngo okay ntibabikoreyemo ntibikoreyemo ntibajyane na ubwo bihembye nyine kuko banke nta gihe tutatwiba n'ubuze ko twiba ubungubu nta interi bari gutanga for example mu rugero natanga bo ariko tugarutse iwacu niba rebe babitekereze neza bajye bajya kwiheba wenda bazise navuga ngo bajye kwiheba ariko rero ntiba naho kujya kwirirwa basaba uriya minisitiri w'umudamu kwaka mwarimu ni ukumukabiriza na mwarimu nawe ntabwo ahembwa neza niyo yayo wabonye n'uko yabikoze ni ibintu biteye agahinda yamuhaye inkweto ze nibyo ni ibintu rero bibabaje gusa ni mwarimu ugira impuhwe byamuteye byamubabaje cyane ku buryo nanjye numvise bimbabaje kubona uriya mwana ukuntu nyine yabuze uko abigenza akabura n'amakayi biteye n'isoni kubona umwana atabona amakayi njyaho nize hose mu Rwanda amakayi barayamagaga yari ubuntu kereka wenda mu wa mbere wa mu mashuri abanza niho twayigurira ariko yarangahise yari amakayi 2 cyangwa 3 ya ntabwo yari akabije nta nubwo yahendaga ariko mu mashuri yisumbuye bayaduheraga ubuntu yose kandi yari menshi yabaga nk'icumi nangahe n'ibitabo n'ibi byose babiduheraga ubuntu na bibliotheque byari byuzuye ibitabo ku buryo rero iri terambere bavuga haraho riri kwerekana yuko ari fake ntabwo ari byo biracuramye kandi riri kubatabaza izuba riva hanyuma wenda nta narambiranye ambo ngiye ku biryo noneho ngo bamena na biriya no ikinyuma cya Semuhanuka byo ntaho biriyo n'ukuri nka hano ntuye ntabwo bamena ibiryo nta muturage imena ibiryo ntabonze abenda baremena bice byazambye byageze gute amata yashaje ibiki byose ariko ntabwo ari byinshi bamena nka biriya bari kurata hari Kigali ahubwo abasagura ibiryo byo kujugunya cyagumye kujugunya ariko batajugunya ni supermarché zicuruza ibiryo ibiribwa ibiribwa mujya guhaha imboga za fruit inyama none iyo bigenda gusaga cyangwa amata na za yogurute ni byose na produits laitiers iyo bigiye gusaza hari abantu ba Caritas cyangwa bakora nka Caritas baza bakabifata bakabijyana none bakajya bajya kubiha bariya ba kroshari bariya abantu bagiye barara munsi y'amateme abanywa umugi abagera gute abatitaye ku buzima basa n'ubuzima bw'abarenze cyangwa batakintu bwiye ariko leta igomba kubafata kubitaho byabishaka itabishaka kuko ni inshingano zayo ibyo rero barabifata bakabiteka bakabitunganya bakabigira gute bakabashakira ibintu byose n'ibyo kwambara muri veri bakabibaha ariko ntabwo bajya kujugunya nka biriya Kigali bari kwirata ngo bari kwigamba tubikoma ibintu by'abatindi abatindi ni bakora kuriya nta muntu muzima nagiye muri Denmark ndumirwa nari nzi ko hano tuzigama ariko nabonye ukuntu nabo bazigama usanga abakize nibo baza kuzigama cyangwa abantu barijutse cyangwa bajutse mu mutwe ntabwo ari ugukira ahubwo ni ukujijuka kumenya kwekonomiza ibintu baba bafite nibyo kintu nababonyeho none rero njye nkaba navuga ngo ndangiza ibyo gutera katari nabyo ntabwo mbibona ntabwo mbishima na gatoya nibyo navugaga wenda by'urwenya byo kuba ngo bajye gusaba abana n'aba ba kaga kakazamukura he ahubwo nuko nyine iriya sisiteme ihari kiriya kibazo gihari ntabwo iriya leta ishobora kugikemura kuko niyo yagiteye kandi imikorere yayo nituma kiyongera kurushaho ahubwo kizavaho nta nubwo kizavaho ijana ku ijana kuko aho ku isi hose aho naciye barasabiriza kizagabanyuka haje indi leta ikorera abaturage ikunda abaturage yubaha abaturage kandi abo bategetsi cyangwa abayobozi babategeka baturutse mu bari abo baturage baturutse mu baturage babatoye noneho bakaba banavaho bakaba bagira manda bategeka bakavaho bakajya ku ruhande abandi bakaza bagakomeza bakabibonamo apana guhita babica cyangwa bahunga cyangwa bagira gute nibwo icyo kibazo kizakemuka naho ubundi ntibishoboka urakoze
cyane iyo ngingo yawe reka itujyanye ku ngingo ya kabiri ya ivuga ku bantu bari abanyeshuri ngo 11 abanyeshuri 10 birubengera ngo bari bari mu bushomeri none ngo leta ikabafasha ikavuga ngo bahaye ingurube ngo 11 zo korora bakabubakira n'ikiraro ngo kifite agaciro ka miliyoni imwe n'ibihumbi 700 ngire ngo ariko izo ngurube babahaye zabananiye kuzorora kubera iki kubera ko ingurube bavugaga ngo nkurikije imibare bavuga muri inkuru ni inkuru yo muri niyo mugiye ko mugire ngo iyo nkuru iravuga ko aba mbese ndashaka suruse yo ndibwo ibabwire iyo nkuru iravuga ko ngo ingurube imwe y'amafaranga 750 noneho bakavuga bati twese turabashomeri uko turi 10 turabashomeri amafaranga 700 ntabwo dushobora kuyabona nizo mpamvu rero ingurube zabo zabuze ibyo kurya noneho zibuze ibyo kurya zigenda zipfa urusorongo zirapfa zirarangira umushinga urazima ibi byatwigisha iki rero byatwigisha ko biriya bintu bagenda bavuga ngo bahaye abantu inka ngo bahaye abantu ihene ngo babahaye iki babahaye ingurube ngo zo kubavana mu bukene biriya bintu ni akabazo gakomeye kubera ko ibi biberetse ko bashobora kuza kuvuga ngo bakuvanye mu bukene baguhaye ingurube kubera ko uri umukene kandi bisaba kuyitunga cyangwa inka aho ugasanga iri guteza ibibazo ubuze amafaranga yo kuyitunga cyangwa ugomba kwikokora kwagurisha ibindi bintu kugira ngo utunge iyo nka baguhaye cyangwa iyo ngurube ugasanga ko kugenda ukena kurushaho mbibutse ko hari umuntu wigeze kuvuga ko yabaye mu Rwanda ari n'umuntu ukomeye mu Rwanda nyirwo ari umudepite avuga ko yakoraga ibintu by'ubworozi inka za kijyambere ariko ziriya zikamwa amata menshi none akavuga ati ukurikije amafaranga umuntu ayitangaho kuyivuza kuyigaburira kuyitaho abakozi n'ibice byose ati inka ati zitangira kuzana inyungu ariko zibaye 15 ati munsi y'inka 15 ubutaratangira kuguka uba ukora uhomba none kwa dutse niba umuntu rirutse yari umuntu umudepite rirutse ko borora akavuga ati munsi y'inka 15 nta gushobora kunguka kandi inka zakijyambere ziriya nziza kuko zikamwa matamesa none se niba umuntu akubwira ati inka 14 nta ubutaratangira kunguka ufite inka 14 wa muturage ufite imwe bigenda bite nabataratangira kunguka bidongo biba bibahombye ndabwire ko ari n'umugurunome wa wigeze hari inkuru nigeze gusoma ahangaha nigeze kubasomera umugurunome asesengura ibintu byo mu Mutara by'ubworozi n'ubuhinzi aravuga ati abaturage ati bakora imibare itariyo ati ngiye gukora imibare nk'abakora imibare nkareba ibyo bashora mu buhinzi amafumbire imbuto imiti abakozi bakoresha ati noneho nabo ugashyiramo n'ubwabo akazi bakora iyo bahinga cyangwa se borora noneho kuko avuga ati abaturage imibyizi bashyiramo mu bworozi bwabo cyangwa se mu buhinzi bwabo iyo ntibayibara iyo bagiye kubara ibyo amafaranga byabatwaye bubara bikorwa n'abandi bantu cyangwa se ibyo baraguze by'imiti n'amafumbire n'ibiki byose atari ko akazi kabo bakora ubwabo buri munsi ntabwo bagashyiramo ngo bagaha amafaranga bagaha agaciro ati iyo bagashyizemo usanga bakora bahomba ati iyo akazi bakora ntabwo nagakora kubera ko karahomba noneho rero ukibaza uti bari abantu iyo baza kugira amafaranga wenda bari korora bigakunda ariko kubera kubura igishoro kimwe n'abandi bantu benshi urubyiruko ikibazo bafite cya mbere ni ukubura igishoro ni ukubura igishoro niyo mpamvu imishinga bakora kenshi ihomba urabona ko hariya ni kubura igishoro nta mafaranga bari afite kugabura ziriya ngurube izo mpamvu zapfuye ni ukubura igishoro kandi icyo kintu turakizi ko urubyiruko rwo mu Rwanda rwabura igishoro ntabwo bakora imishinga ariko nta gishoro bafite niyo mpamvu rero ibintu byabo bidatera umutaru ariko ikindi nanone kandi umuntu yanababwiye nk'icyo nari mbabwiye hejuru babona ko ari abahinzi n'aborozi akenshi bamara imyaka bakora bahomba ejo ubundi numvaga inkuru bavuga bati paraza akagurisha akawunga umuturage bakamuha amafaranga 200 ku kilo kimwe cy'ibigori ibigori bingibi ariko bamara kugusya ibigori bamaze gukora amakawunga ati ikiro ukajya kugura 1000 umuturage akajya kugura amafaranga 1000 kilo kimwe cy'ibigori kandi we baramuhaye amafaranga 200 ku kiro cy'ibishyimbo cy'ibigori nyine bidaseye urumva rero ko ugiye neza urinjiyemo ubona ko abantu bakora bahomba nazo mpamvu ubona ko wenda abahinzi n'aborozi benshi batajya batera imbere kubera ko bakora bahomba buri mwaka ntabwo waho ukora akazi ukora amafaranga washoye utayunguka ngo uzatere imbere ntabwo bishoboka niyo mpamvu rero ubona mu Rwanda ubona imyaka igashira kwa abahinzi niba kibatera imbere hakura ubukene n'iki byose kubera ko akazi bakora karabahombya ku misaruro yabo n'ibiki byose kandi iyi nkuru nari mbazaniye nuko irabereka ko impamvu nyine urubyiruko rwo mu Rwanda narwo rufite ibibazo bikomeye kubura igishoro ni ikibazo gikomeye ikindi nuko bya bintu bagenda babwira ngo baturage twabahaye inka twabahaye ihene twagize gute bakavuga ngo bazivana mu bukene ahubwo ibyo bintu babahaye bishobora kubatera ubukene kubera ko ukoze imibare neza ukabona ikizatunga iyo nka kizatunga iyo ngurube nko muri uru rugero ubona ko wakora uhomba umuntu ukabona baravuga ati kuki utava mu bukene kandi twaraguhaye inka kuki utava mu bukene kandi twaraguhaye ingurube donko cyangwa se uhinga ibintu binibi ariko ashobora kubahinga ahomba amafaranga yashoye atayagaruza agahora mu bukene donko ahangaha ni ibintu byoroshye kubibona impamvu abantu nyine bari mu bworozi no mu buhinzi akenshi badatera imbere bahora n'ubukene nuko akazi bakora akenshi bakora bahomba buri mwaka bakora bahomba batagaruza aho bashoye kandi leta ntabwo ibyitaho ntabwo ibyitaho ngo bavuge bati wenda ayo mafumbire iyo miti reka tubagabanyirize ibiciro cyangwa se umusaruro wabo tuzamure gakeya umusoro w'ubutaka tureke imisanzu ya FPR tuyivaneho kugira ngo abo bantu nibura bagire akantu basigarana na mufuka ahubwo icyo bakoze cyose baba banyunyuza si ukubahenda gusa ku musaruro wabo ni ukubaka iyo misanzu ya FPR ni ukubaka imisoro y'ubutaka imisoro ku musaruro ibintu nk'ibyo byose na ntabwo bashobora kuzamura umutwe ibintu birakomeye hari ahantu reka ndekere aho ngaho mbaduko nawe niba ufite igitekerezo kuri ingingo ugitanga ijambo ryawe
ya halo hari akantu wenda gatoya
nakongeraho
ya nakongeraho akantu gatoya cyane icya mbere ni uko niba nabonye kuri iriya ni inkuru yo kugihe .com kiriya kiraro ntabwo gikwiriye ari amafaranga nubwo ntari mu Rwanda nubwo ntaherukayo kiriya kiraro ntabwo gikwiriye miliyoni imwe n'ibihumbi magana arindwi by'amanyarwanda ikiraro kitana afite na ntuza na mire urukuta kitagira n'urugi ndetse ikiraro cy'ingurube kamemo ingurube ndazizi ku gikongoro twororaga ingurube nyinshi habaga ingurube nyinshi uretse wenda ubu ngubu borora kijyambere twe zaranasohokaga uretse ko zasohokaga zajyaga kugenzurwa byaraciwe ndakeka byaraciwe kompletoma kuko zijya kukona zigakura ibijumba zikarisha byose ugasanga zariye ibigori zariye ibishyimbo zariye iki byose amakoma yose zayamaze kandi ziranyaruka zirukanka ziba cyane cyane iyo zikiri ntoya ubwo rero kiriya kiraro ntabwo gikwiriye n'ingurube nta nubwo ari kiraro cy'ingurube niyo yacyo kiraro cy'ingurube kiri mu kigo gikomeye kuko ingurube uriya munwa wayo iracukura cyane n'imbaraga nyinshi cyane akantu kose iragacukura ubu kanya ikaba yagateye hejuru nawe buriya ubuti bashyizeho byabuca ku buryo rero iriya mushinga nawo nibaringa nawo ni wari wiki kuva wanatangira donko no gutangira nabo ntacyagendaga nta mushinga warimo icyo nawe none nakongeraho ni uko igituma iriya mishinga myinshi ari baringa cyangwa ipfa ni uko ituruka hejuru kuko mu Rwanda ni igitugu ijana ku ijana ituruka hejuru bayikubita ku baturage umuturage nta jambo na rimwe ashyizemo nk'abariya abana bahaye uriya mushinga byatumye ripfa byose banditsemo ko bagiye no kwishakira akazi ahandi kandi barakabonye ni uko bari bakubise ko umushinga nta jambo na rimwe bashyizemo kuko iyo bashyizemo ijambo bari kuvuga bati ibyo kurya tuzatubikura hehe ni urumara ariko igituma bajya kubigura nabyo ntabwo mbyumva neza kuko ingurube ntabwo zijya ibintu biguzwe gusa zijya n'ibyatsi ingurube ni omnivore ibintu byinshi cyane bitandukanye wayiha ibitiritiri wayiha ibigori wayiha ibiki wayiha ubwatsi wagiye kwahira upfa kuba wenda ufite nyine aho uzabwahira byinshi ariko ubundi ntabwo ingurube iruhije cyane ubundi ni itungo rigufi ni itungo ry'abakene ntabwo ruhije nk'inka inka iraruhije cyane buriya inka iraruhije iravuna noneho byarimba byagera iyo yarwayeho igusiga iheruheru ni nk'ifarashi ino mu Burayi ifarashi irahenda ifarashi igurwa n'abakire b'amabiriyoneri bafite za bentiri batwara bentiri batwara za ferari batwara ibiki nibo bagira amafarashi naho umuturage uzanga ngo ntagire ifarashi n'inka rero mu Rwanda ni iy'abagashize iy'abakize gute abanywa amata ni bangahe ni bande umuturage rugwingi anywa amata yakuye hehe ariko noneho tugarutse kuri uriya mushinga ni uko nyine yanjye bigaragara ko wizwe nabi icyo nabivugaho naho ibisanzwe biriya indi mishinga yose ya gira inka nyarwanda itari n'uwari wa Kagame ariko ahitaho ubuhoza bugira uwe kandi nawo niba utanga umusaruro mwiza ntabwo nabihamya isubiza ubu ngubu ntayo tuzi iboneka ariko icyo navuga nyine iriya mishinga myinshi iza ari dictature abaturage nta jambo bashyizemo nta kintu na kimwe batekereje batanga ibitekerezo byabo ntabwo ushobora kugenda neza nicyo gituma ujya kubona imyaka itanu ingahe cyangwa uriya we ntabwo amaze imyaka myinshi udapfuye noneho ibyo wavuze n'ibindi by'inkabira by'ibigori umuturage asarura uzi ko agomba kubijyana ku makusanyirizo ntabwo ari ibigori gusa n'ibiriya byose bya biriya bihingwa byose byose byo mu Rwanda yaba imiceri yaba ibirayi yaba ibiki byose abijyana ku makusanyirizo yaba mu gatsiko cyangwa muri FPR cyangwa hafi ya Kagame hanyuma bakamutegeka kubijyanayo ku ngufu bibuka ko Ngarama yatubwiye yigeze kutubwira ukuntu udashobora no gucamo n'ikigori n'iki cyose nta kimwe ushobora gukuramo ukabigezayo ku mafaranga make cyane noneho bakazabikugurisha kuri babikubye nk'inshuro eshatu enye atari na dubure ubundi dongo niba ari nka magana abiri bakaguca magana inani igihumbi ibyo rero igituma byagenze gutyo ni cya gitugu cy'uko bariya abategetsi babona abaturage ari abacakara babo babanyunyuza nkana babiza bishaka nkana kuko baragize imbunda ni kimenyimenye bafite abasirikare bafite imbunda n'abadaso abaki bose baba bari hafi aho babaneka baragiye bararagiwe nkuragiye abacakara cyane cyane bakoraga muri Amerika cyangwa mu mapamba cyangwa bakoraga mu matabi cyangwa bakoraga muri Amerika yo hepfo muri Brezil bahinga ibisheke cyangwa bahinga bahinga bakawa bahinga ibiki nkuko bakoranaga kera hashize imyaka 200 niko bakoresha abari abaturage niyo gahunda yabo cyo bituma abaturage bakena bagakomeza gukena noneho bamwe bagatangira gusabiriza bagatangira kubona bakatangira kubona bari gusebya igihugu ya ariko nta bundi bushobozi bafite nawe wishyize mu mwanya wabo uretse ko wenda batabikora batanabishoboye uragira ngo bigenze gute uretse ko bamuzaza twumva bapfuye n'ubundi cyangwa bishwe n'indwara zituruka yuko umuntu yabuze icyarya yariye bikeya yabuze intungamubiri ibyo azarwara bwaki ibyo azarwara indwara za malnutrition ibyo azarwara ya ziriya ndwara ziterwa kenshi na kenshi zituruka yuko umuntu abaryanabi n'amarari yo gushobora kubera kurya nabi kenshi na kenshi urya neza ntabwo izagushobora nk'uko abandi bashobora ziriya ndwara zose za infection ziba muri Afurika ziza zisanga yuko uri umukene ufite umubiri wawe wamaze kuba febre cyane noneho zikahita indwara nazo zikahita zigushobora numva ariko nabivuga bikaba biterwa n'uko rero FPR ijera ibintu nabi ikikunda igakabya boshye umwana wa myaka 2 nibo nibo mbona babikunda ikintu cyose bakibwa bashaka kukigundira bakigumana badashobora kugisangira n'abandi bagenzi babo urakoze nabandekiye aho ngaho
urakoze reka nihutisha indi nkuru ikurikiyeho ni inkuru ya yerekana ikirunga cya Nyiragongo hari inkuru ya BBC ivuga ngo ikirunga cya Nyiragongo ngo cyarekuye ibyotsi n'iminyota donko kira kirunga giherutse kuruka ngo cyarekuye ibyotsi n'iminyota baravugamo ubwoko bw'ibyo byotsi ariko inkuru itangaje nuko mu Rwanda bavuga ngo rubavu hagaragaye umwuka mubi ariko udaturutse kwiruka rya Nyiragongo anga nabasumira akantu bavuze muri inkuru bavuze ngo umwuka ngo urava hehe ngo urava ngo umwuka witwa ngo ibari sulfite bitse ndebe kanze ushake ngo dioxide ngo sulfuri ya dioxide noneho ngo uwo mwuka uko mu Rwanda bisobanura ari muri BBC inkuru itubwiye yuko ngo ikirunga cya Nyiragongo cyarekuye ibyuka ibyotsi mu Rwanda bavuze ngo ikibazo cy'umwuka mubi uri rubavu ntigifitanye isano n'ikirunga cya Nyiragongo ahubwo bifitanye isano n'ibikorwa bya muntu birimo ibinyabiziga bisohora ibyuka imyuka ihumanya n'umwuka ndetse no gucana inkwi n'amakara ibyo bikaba ari byo bitera ubwiyongere bwa gaze sulfuri dioxide mu mwuka bumva ko ku ruhande rumwe baratubwira ko muri akaraya muri za rubavu na za goma hari umwuka mubi cyane udahumeka ubu ngubu utameze neza ariko baratwemeza ko ikirunga cya Nyiragongo kirimo kuvubura ibyuka bibi mu Rwanda bakavuga bati ntabwo imyuka turimo kubona ubu ngubu ntabwo ari ituruka yo iraturuka ku imodoka mu Rwanda agomba kuba imodoka nyinshi cyane ku isi hose bati ni imodoka zibitera no gucana amakara no gucana inkwi urumva ko ahangaha umuntu w'umuturage usanzwe ntabwo yamenya icyafata n'icyareka barabwira bati imyuka turimo kumva ntitubasha guhumeka ndetse barabwira ngo batangiye kwambara udupfukamunwa ariko bakabwira ati mu Rwanda bakabwira ati imyuka iraturuka ku modoka ni imodoka zivubura imyuka mibi ni n'abantu bacana inkwi n'amakara ariko hakurya kwigoma bati ikirunga kirimo kuvura imyuka mibi kirasa naho ndetse hano muri iyo nkuru ya BBC bavuze ko ngo kandi ukuntu bavuze ngo ukunya ngo muri iyo nkuru ya BBC avuga ngo ukunyiganyiga kw'isi kuriyongera muri uwo musozi wa Nyiragongo ukunyiganyiga kw'isi urumva ko hashobora kuba harimo activity muri Nyiragongo aha nabyo byuko bituruka ariko mu Rwanda barimo kubabwira ngo nukubera gucana amakara ngo no gucana inkwi ngo n'imodoka zivubura ibyuka urumva ko ntabwo umuntu w'umuturage usanzwe yamenya icyo nicyo kitari cyo ese ahubwo ikibazo biramutse kuba bavuga ngo kunyiganyiga ku isi muri icyo kirunga cya Nyiragongo birimo kwiyongera biramutse bivumbutse ejo kikarukira abantu kandi barabonye izo activities zatangiye ntibabwira abantu wenda ngo bahunge n'iki byose ahubwo bakabwira ngo gucana inkwi n'amakara birimo kuzana iyo myuka mibi kandi izo nkwi n'amakara babicanye kuva kera cyane kamemo kuva u Rwanda rw'u Rwanda bacanaga izo nkwi ariko ntabwo byari bimeze bityo ariko uyu munsi ngo barabwira ngo ni urumva ko ni ntabwo babwira ukuri kose ngo wenda abaturage ubishaka wenda aba yakwigendera yagende hanze ategereza ari uko bigenda baravuga ngo nta kibazo gihari ariko bashobora kuba wenda batavuga ukuri kose ni ikibazo kiri reka ndekere aho ngaho ijambo ryawe mbaduko niba hari komantire ufite kuri iyi nkuru simbizi
Hello.
Ndadu kula tukumba.
Hello.
Changu likuli mute.
Ya, naipi anza nye kubo. Mbabarire. Ya, harakano katashora kujibuga wakuchila chirunga na chizi. Nabaye mwere njere. Nubwe nari jihinja. Kuna habaye, kani nabwa nchirunga chiri kuruka na chizi. Donko nda kwa chumbichi ya wanu batulute goma. Kwa jie kubachira makoma, nibiti jyo tuyo kujia mao. No babashakira ibiryo cyo gihe perifeya ruri ya zigeranye nazo protazi donc kirunga ndakizi nijoro buri teka kibakiri kwaka tutiranwe na buri munsi donc kirakirunga ni kirunga active buri joro nakumanwa benda kibakiri kwaka gusa ntabwo umuriro ubona nijoro nibwo byose byabaye mwijima ubona umuriro uri kwaka hejuru yenshi abanyarwanda bavuga ngo nabazimwe n'ibyo byose babirimo n'ubwo nokubimba isobanura ariko kirunga kiri active hanyuma rero igoma hari observatoire ishinzwe ikome icunga nyine birya birunga kuko ntabwo nubwo ari kinyiragongo ikunze gutera ingorane kuko neje ubone mu kwa gatanu k'umwaka ushize cyararutse kandi gikomeretsa abantu cyica n'ibintu byinshi cyangiza ibintu byinshi gikunda kuruka ariko hari n'ibindi bitarutse kuko na karisimbi ntabwo yiraturika ntabwo yaturitse ntabwo donkere umuntu ushobora kuzana nawe kuzaturika cyane ikaba yagira ikintu yangiza ubwo rero barabyabara kandi hariya mu birunga buri teka bahari za seisme haba hari imitingito irahora n'u Rwanda n'igihugu geographicoma u Rwanda ni ruri ahantu hari imitingito donc bari abubaka bya ibitaje birebire cyane bajye bamenya ko umuntu bishobora kuzabyina kwitura hasi cyangwa bigasaduka ukubaka en conséquence nk'uko muri Japon babikora muri Japon buri teka haba hari imitingito buri gihe ariko iyo bari kubaka rero hari ukuntu byitaho ariko tugari kwereka ku kibazo cyacu uti abaturage bizabigenza gute navugaga yuko goma hari uriya mugabo umuyobozi waho arahari nasomye n'izina rye witwa Celestin Kasereka nakunze kujya gusoma muri za BBC na za VOA yagiyeyo ariko afite ibyo akoresha igoma ariko hari n'ibyo ajya kureba ikirunga ajya gusura ikirunga nka ko mu cyumweru ajya nka kangahe naho hari za ntuza zihegereye nyine za ibyuma bipima bipima cyane nyine za imitingito n'ibyo byose na zakare bafite ibikoresho bihambaye noneho rero bakabisuzuma bakareba inyandiko bananditse ni nayo no muri BBC rwose irasobanuye niyo iri authentic niyo isobanura neza ukuntu ikirunga gishobora kuruka kuko hariho ni foto hariho n'ibisobanuro byose byerekana yuko danger irahari ikibazo kirahari ni ukwitegura bakaba baryamye amajanja niyo bari abahunga bakaba bahunga niba bagira gute uko biri kose nta kubikinisha kuko kiramutse gituritse cyangwa kiramutse kirekuye iriya lave ntabwo biba byoroshye na gato kuko kiba bishyushye cyane bihita byica ibintu byinshi cyane icyo nabivugaho naho Remayo yanshekeje ngo baturutse Kigali barakimbagira bakugira nk'abagiye muri turisme ngo bagiye kureba ibyo bintu birashekeje ko nyine bazi kiriya kibazo ko kimeze bakaba nta bantu bafite bari hariya kandi bavuga ukuntu bakataje mu bintu byose bakaba badafite observatoire iri hariya hafi ibikora ibicungira hafi baturutse Kigali ngo bagiye kureba ni ibintu biteye ni igisaba kuri njyewe ni ntabwo bijyanye n'ibyo kagajya ritubwira ngo ni abantu bihagazeho abantu bakora neza abantu bagira ubunyamwuga bakora professionnel ntabwo ari byo bagombye kuba bahari hariya iruhande cyangwa byibuze mu Ruhengeri da bari mu Ruhengeri ku Musanze cyangwa bari Rubavu cyangwa bari mu nkengero za Ntuza hari n'amahoteli menshi mu nkengero hasi noneho bakajya babicungira hafi kuko ni ngombwa ko abantu ubundi kirunga kigiye kuruka gitanga za vetisoma ntabwo kiruka kwa Musanze haba hari Ntuza gitanga za nabyo bitamukisa haba integuza izo nteguza rero ni nka ziriya ziri kuba hanyuma ajya kubona ukabona birabaye biraturitse cyangwa bigenze gutya ariko kiriya cyumba cyo ni dangereux naho kibera dangereux uretse ko ejo bundi kitaturitse kuriya ubundi kiraturika kikajya ikajya nko muri metero na ko kilometero 10 biturutse aho aho kiri bigaturika bikagenda nka bombe ahundi hari birungu byo kubona hari nk'ikirunga cyaturutse ejo bundi muri cyamaze igihe kiri La Palma muri Espagne cyo kirishokera gusa kigashoka kuri ibe cyarashoka ntabwo giturika ntabwo kigenda naho hari rero kiraturika uno kikaba cyakubitaho rero nka bombe nyituritse kikaba cyayemukira abaturage ni kikangiza abaturage imyaka amazu imihanda ibiraro inyamaswa ibiki byose ubukerarugendo ku buryo ni ikibazo gikomeye ntabwo ari ukucijenjekaho byantangaje ko bo bari abantu bari gukora ku ikoranabuhanga cyangwa bari gukora kuri zoom ngo bari kureba ikirunga ntabwo ari byo bagombye kubikora seriezoma niyo bashaka bakunda abaturage babo urakoze
cyane reka mbasomere inkuru umuntu umukunzi wa radio itaka yatwandikiye avuga ko Kagame arimo gushishikariza urubyiruko kuza mu gisirikare ngo munavuze ngo iritangazo ngo riraduhamagarira ngo imirimo ibiri umurimo wa mbere ni ukujya kwiga ishuri rikuru rya gisirikare Rwanda Military Academy ngo undi murimo wa kabiri winjira mu mutwe w'inkeragutabara Reserve Force ngo reka turebe uzajya muri Reserve Force ngo ni umuntu umeze ute ngo ni umuntu uzafite hagati y'imyaka 18 na 25 ubwo yenda agomba kuba n'umuseribateri simbizi ngo kandi afite amashuri atatu yisumbuye kuzamuka ku rwego rwa kaminuza bafite ubumenyi bwihariye abo nibo bemerewe kujya muri Reserve Force wemerewe kujya muri ngo bizagenda gute ngo afitemo amahirwe yahe ngo wemerewe kujya ngo azajya hembwa ngo muri ayo mahugurwa ngo ya Reserve Force ngo azamara igihe cy'amezi 9 ngo ahembwa ngo nayarangiza ngo ajye mu gisirikare imyaka 2 ngo ubundi asezererwe abe umu Reserve Force ngo uwo mu Reserve Force ngo azajya akora mu mishinga ya Reserve Force igira Reserve Force igira imishinga itandukanye nk'uko mubizi ngo igira project nyinshi ngo bakeneye abantu bafite ubwo bumenyi kandi bakiri bato batojwe ngo uzajya akora amazajya ahabwa prime ngo prime y'amafaranga ku mushahara ibintu nk'ibyo ngibyo ndumva ari ibyo ngibyo wumva n'umuntu atubwira ko ubwo bafite activity nyinshi zo kurokirita kandi maze igihe kirekire bagomba kuba bafite icyo biteguye ibyo biteguye gukora reka ndekere aho ngaho sinzi niba inkuru hari commentaire ukire ufiteho noneho tujye kuri ya nkuru ya Karara Kamanzi aho yafunze amahoteli
oya ndumva nta byinshi nakwibuka mbivugaho nababwire ikigo
da Karara Kamanzi nawe reka nze mbashakire inkuru ya Karara Kamanzi nawe yafunze amahoteli menshi ngo na za restaurant ngire ngo abiziza ngo kubera ko ngo baba bararenze ku mabwiriza ya COVID-19 ngo amenshi amahoteli menshi n'amaresitora yahagaritse igihe cy'ukwezi kumwe kugeza ku mezi atatu abaca n'amafaranga y'ihazabu hagati y'ibihumbi 150 n'ibihumbi 300 nka ngo iPort Inn Motel i Kanombe ngo bayifunze amezi atatu bayicira amafaranga 150 Amaris Hotel y'Imihurura ukwezi kumwe Canary Olympia Rebero bayifunga one month ukwezi kumwe Sherando bayifunga ukwezi one week icyumweru kimwe n'ibihumbi 150 by'ihazabu Sherando bo Hotel Tech ngo Kabeza ukwezi kumwe n'ibihumbi 150 ngo igitego apati hoteli ku Kicukiro na warning kubayihaye gasopo bayica n'ibihu 300 ngo la Parador boutique yo muri Sonatube bayica barayihanangiza bakiri 300 Pegaze Resort in yo kuri Rebero bayifunga ukwezi kumwe ibihumbi 150 ibintu nk'ibi Tedomiri nayo bayifunze Tedomiri bayihanangirije baciye 300 ngo People Club Kacyiru amezi atatu n'ibihumbi 150 Papyrus Restaurant na Night Club ngo Kimihurura kuyihanangiriza n'ibihumbi 300 ngo Piripiri Invest yo ku Kibagabaga kuyihanangiriza n'ibihumbi 300 La Villa cafe esuite nyarutarama kwihanangiriza n'ibihumbi 300 repabla lanche kimihurura kwihanangiriza n'ibihumbi 140 kwezi kumwe n'ibihumbi 150 inka steak house kimihurura kwihanangiriza n'ibihumbi 150 naho select boutique restaurant y'ikimihurura kwihanangiriza n'ibihumbi 150 umuntu bari ko bamaze iyi inkunduro ya COVID-19 ije ya kabiri ya Omicron nayo igiye gukora ishyano gusa ntabwo mbona mu kindi gihugu abanga bafungiye by'agateganyo bakabasha n'amafaranga n'abikigali gusa sinzi niba ari bo bonyine bica amategeko nta resoro yo muri province yindi ndi kubonamo ikindi ndumva ari ibintu bibi bikomeye ubu ngubu bagiye kongera kwirukanka mu bantu babafungira babaca amafaranga ishyano ryose iyo haje ikintu nk'iki ngiki bakabya nabonye inkuru bavuga ngo ese Rwanda rwaba rukoresha amashyira y'amategeko y'umurengera mu kurwanya COVID simbizi barakabya kandi hari abantu ejo bundi b'amaresitora bavugaga bati iyo amabwiriza nk'aya ngaya aje aboroheje nibo babigorerwamo kubera ko bakwiyenzaho bakakuburabuza kugira ngo ufunge basigaye bacuruza bonyine abo bantu barabivuze b'amaresitora mu nkuru bavuga bati ubu ngubu twebwe bagiye kutugendaho nucira hasi baza bakubeshya ngo abantu bawe bameze batate kandi abantu bari iwabo bari kumwe iwabo nta n'umwe wipimishije nta wagize gute banabyigana atariko uwundi wese badashaka bazajya bamwiyenzaho baza bahita bamufungira ati ni uburyo bwo kugira ngo nyine bamwe bacuruze abandi bafunge voilà nicyo niko bamwe babisobanura ndumva nta kintu akongeraho ibyo bibe byose ibintu bigiye kongera kuba bibi kubera iyi COVID murabona ko biratangiye reka ndekere aho ngaho baduko
ndumva nta byinshi nabivugaho uretse ko kuvuga ngo muri dictature niko bigenda ahari igitugu buri teka bakora kuriya n'akarere kamanza ararengana nta kindi yabikoraho niko bimeze nako bikubira bakikanyiza ni ibisanzwe turabimenyereye turanabizi akaba ariyo mpamvu wenda turara amajoro ariko ya kubi COVID nayo baprofita abanyagitugu bakabyikwiza cyane nyine bagakoresha imbaraga z'umurengera kandi hariya mu Rwanda imbaraga z'umurengera nizo zikora buri gihe na nyiri ubwite arabyivugiye ngo yagiye kwica isaza akoresha inyundo ubundi abantu bakoresha urwara cyangwa bakoresha icyo ariko bakoresha inyundo na biriya rero niko bimeze njye niko nabibona nta kintu mwumva nakwirwa nongeraho babikoze biratangaje ko gusa akarere kamanza ari ubona bisinye kandi bariya abantu nk'uko babivuze ni Kigali gusa nkaba nibaza hari aho kabeza interogasiyo buriya amahoteli ntabwo nyamenyereye ariko ese koko ni abantu bashaka gukenesha nabo bagatambutsa yabo amahoteli yabo akaba ariyo akomeza kubona ibiraka aho ngaho hadafiteho point interogasiyo yabita akabazo
iyo ni ntuza ni verisiyo y'abafite amahoteli matoya n'umubare bavuga ko iyo bahaje amategeko nk'aya ngaya harimo ababirenganiramo kandi babikora nkana kugira ngo bamwe bafunge kwa vala niko babivugaga
yes ariko hari amahoteli nyine tutabonyemo kandi azwi tutabonyemo atari kuzamo kandi yo kwa ari proshe ya kaga nabyo rero bishobora kubaho bo nyine bijyana muri iyo sanse abo bantu banuganduga bafite ukuri uko biri kose icyo nakwemeza byo ntashidikanya aho igitugu kiri bakoresha umurengera kuko abanyagitugu n'abanyabwoba nabyo bigomba kumvikana kubera ko ngo gukoresha imbaraga nyinshi cyane ntabwo bikuraho kubagira ubwoba n'abanyabwoba abanyagitugu buri teka barana ubwoba barana n'umujinya nuko bimeze muzasegusengure ku isi yose muzasanga ariko bimeze nimushaka mugiye mbere y'imyaka 1000 mukareba abanyagitugu niko bari bameze mbere y'imyaka 500 niko bari bameze n'ejo bundi niko bari bameze n'ejo hazaza niko baba bameze bakora bakoresha umurengera kubera ubwoba no gukora inzara z'ubusamo no kwanga discussion kwanga kuko muri demokarasi mugomba kudiskita mugomba kujya muri paroma ukajya gusobanura ibintu byawe ukajya kugira gute ugashaka majorite ibyo rero ntibishaka ntibanabishoboye icyo gituma bitwaza kenshi na kenshi imbunda bakitwaza ikiboko bakitwaza igitugu cy'umurengera n'iterabwoba
numva narekera aho ngaho reka turugire inkuru yacu ya nyuma nayo ni informasiyo ni mwabonye ko muri paroma yo muri Tanzania ngo shefu wa paroma ndumva ngo yasezeye ya demisiyoniye impamvu ya demisiyoniye ndumva iyo nkuru yabanje kwandikwa muri The East African ngire ngo iyo mvuga ko ngo uwo mushefu wa president ishinga amategeko yaba yaranenze politike yuriya mu president wa muri Tanzania ayinenga ko ngo afata imyenda myinshi akibaza iyo myenda iri gufatwa ubu ngubu uko izishyurwa mbega atishimiye politike yo gufata imyenda myinshi iba hanze akavuga ngo wende niba aribyo wubaka ngo bafata imyenda imbere mu gihugu be kwifata hanze noneho rero perezida ugomba kuba bitaramushimishije nawe avuga ko ngo kugira ngo kuko nawe perezida wa parlement nawe yifite partie du système aravuga ati ntabwo umuntu muri system yacu tuyifata ni igihugu cyayifashe kandi nawe ari mu bategetsi ntabwo yagombye kunenga ibyo twakoze kandi nawe ari kumwe natwe ahubwo aravuga ati buriya no kino uburyo bwo kugira ngo ategure amatora ya muri 2025 ati buri yashaka kuziyamamaza ati arimo kunenga politike yange kuko nawe ndashaka kwiyamamaza ndetse nabonye inkuru nigeze gusoma muri East African ngire ngo bavuga ko ngo yavuga ati reka mureke bagende ajye hanze ya guverinoma noneho abone uko yategura amatora ye neza aho kugira ngo tumye kugumana nawe turamuza kwinyagambura ati nagende ajye hanze nawe ategura amatora yego tuzaba duhura muri ayo matora none uwo mugabo urabona ko ya demisiyoniye ariko ikibazo gihe nshaka ngaha mfite ntabwo nshaka kwivanga mu bibazo byo muri Tanzania ikibazo na umwenda barimo gupfa n'umwenda umeze gute urumva umwenda iyo ushakashatse ubona ko Tanzania ifite imyenda mike nagari kimwe n'u Rwanda ndasanga bafite ngo dete publique yo muri Tanzania ishobora kugeza kuri 40% bya GDP by'umusaruro mumbe gusa twe turi kuri 75% urumva ko umwenda dufite u Rwanda rufite ukubye wa Tanzania inshuro ebyiri ushyize muri pourcentage ariko ushyize muri pourcentage dufite 75% bafite 40% by'umusaruro mumbe rero ntabwo ari umwenda w'igitangaza ariko biratangaje ko wenda handi abantu bashobora kuvuga ikibazo cy'umwenda abantu bashobora gutinyuka kakivugaho sindabona mu Rwanda umuntu ashobora gutinyuka ngo anenge umwenda u Rwanda rwafashe uwabigerageje ni nuriya Christopher Kayumba Christopher nawe muzaho ari bahise bamurega ibyaha bitabaho bamuhimira ibyaha bitabaho bajya kumushyira mu gihome abandi baricecekera ni ibibazo ni byiza rwose ubukungu bimeze neza imyenda igeze mu ijosi ariko nta ushobora gutinyuka ngo atore abivuga ati iyi myenda mufata tuzayishyura dute irajya hehe yikubiwe nabande ijya hehe mutwereke donc nta icyo kintu ntawe ushobora kukibaza ariko handi mu bindi bihugu bumva ko abantu baratinyuka bakabaza bakanenga wenda ibyo ibirimo gukorwa nicyo umuntu yavuga gusa kandi wenda bitanakabije imyenda yabo ntikabije ariko yacu ikabije nta n'umuntu utinyuka kwivuga reka ndekera aho ngaho nicyo ngicyo gusa nashaka kubabwira mbaduko uramutse ufite komantere wayitanga ukanasezera tukarangiza ijambo ni ryawe
ya nayivugaho navuga yuko ikibazo cyabo nta kibazo mbonamo kubijyanye na n'umwenda yego bafite imyenda bafashe muri iyi minsi bafashe imyenda myinshi yingayinga miliyari nk'ebyiri cyangwa zirenga narenga hari uwa gari ya moshi hari umwenda wa gari ya moshi hari n'umwenda bakeka byinshi bijyana na gari ya moshi ariko nyine bakaba ari imyenda igenewe gukora ibikorwa remezo bifatika kandi byungura la masse byungura abaturage hafi benshi ku buryo barakorera igihugu nubwo bari kwitana ba mwana wenda ni muri ahari demokarasi niko bigenda ariko ikibazo bari barimo baganira na perezida Suluhu Hassan ibyo bamunengaga we ntabwo bikabije nta nuri yawe yeguye nk'uko abisobanuye wenda no kugira ngo nditegure amatora cyangwa ngire gute kuko numva nabo bavuga bati se ngo aziyongera madame aziyongera yamamaze president ko nyine we yasimbuye yari muri manda ya kabiri bo ubwo ariko ntabwo nzi ko itegeko nshinga ryabo ntibiteganya ariko ndakeka ari biteganya ibyo bintu byose babizi naho ku mwenda wa Tanzania ndakeka uri hasi kandi niyo uko wamera kose Tanzania ifite ekonomi ikomeye kandi ifite amashyiga cyangwa amapoto ihagazeho akomeye ifite ubukerarugendo bukomeye, ifite zariya za zariya za parike zikomeye zizwi ku isi. Hano ndi mbona Serengeti nka kabiri mu mwaka bayerekana, ariko u Rwanda ni gake baye bugwerekana, kandi banarwerekana bakagwerekana hagati bira bihugu bitatu byose hamwe, kandi u Rwanda bakagwerekana agahe gatoya cyane kagufi. Naho hari igihe bajya gufilima bakafata amafilimi bakagera gute baka ku buryo documentation imara ishobora kumara n'isaha cyangwa iminota 50. Rero ni ukuvuga ko ni igihugu kimaze gutera imbere gukataza, kandi abantu bashoramari bamaze kuyoboka kuko hari byinshi byo kujya gushakayo, kandi ndakeka n'abashoramari banezerwa batahura n'isanganya nk'izo ushobora guhura mu Rwanda, kandi bakaba bafite na infrastructure zimeze neza, kandi bakaba begereye icyambu, kandi bakaba bafite byinshi, bafite n'icyongereza, bafite n'iki bafite nabyo birashoboka kuba abantu bavuga icyongereza apana bya mu Rwanda byo gupapira byo gusanga nta rurimi na rumwe ruzima bavuga neza, kandi akaba ari na hafi ari n'ahantu ya uko biri kose navuga yuko Tanzania ihagaze neza cyane. Bya bibazo bafite wabinyihera ntabwo nakogera kwirirwa sakuza kuri radio.
Yagiye afite ubukungu buringaniye, yagiye muri kiciro cy'abantu igihugu ufite ubukungu buringaniye, urabizi muri uyu mwaka?
Ndabizi byo ndabizi, ntabwo nabivuga mu birondore, ahubwo ikindi nikira ni abaza gushora imari mu gihugu, abashora imari bo hanze bwo mu Rwanda bagenda bafatirateranya n'uwavuze ngo ndatekereza kuzashora, yabajije muri RDD niba ashobora kuba yagira umushinga akora mu Rwanda, bagahita babyandika ngo yashoye imari, cyangwa bagafata ibyo bagapimira kuva mu 2010 kugeza ubu ngubu byose akabiterateranya bakavuga ngo ishoramari ngo ringana gutya, ugasanga barabitubuye barabikabirije batanga imibare itari yo, kuko nariya mu Kigali bakunze gutanga imibare itari yo. Muri Tanzania uzi ko buri mwaka abantu baza gushora imari aba ari hafi miliyari y'amadolari, donc abashoramari baraza, kandi hari ibyo guhakura muri Tanzania, hari ibintu byinshi byo kuhakura n'igihugu kinini, turetse n'ibyo ngibyo bafite ibyambu, bafite lesile ibikira lesile za Pemba na za Zanzibari ya ku buryo rero kirafite ubushobozi, kirafite ubushake, kandi bafite n'abayobozi beza, bafite abayobozi bakunda igihugu badakunze kumungwa na ruswa, kandi bafite demokarasi. Nubwo hari ubwo nugeze kumva nenga ngo ni ishyaka rimwe ritegeka buri gihe, why not? Ishyaka rimwe riremewe gutegeka, birashoboka, biremewe. N'ahantuye ishyaka ry'abasosiyal demokarate rimaze imyaka 100 ritegeka, habuze n'umwe barisimbura. Kubera iki? Ko bakorera abaturage, nta rindi banga bafite, nuko bakorera abaturage nibo bitorera bakabashyiraho, bakaba bavuga bati turabakunda n'umwe dushaka, ntimurya ruswa. Okay, kuvuga ngo ntibarya ruswa, none wabukabije kuvuga ahantu hari abantu bajya ruswa, ariko bajya ruswa nkeya cyane ugereranyije n'abandi n'andi mashyaka ajyaho muri agize Imana akabona ubutegetsi, ukuntu bamumwona ruswa ngo ntabwo ari kwemeza. Rero icyo navuga, Tanzania ni igihugu kifite demokarasi, batarakora kudeta muri Afurika, nabyo ariho kubivuga, ni ibihugu bike cyane bitarakorwa kudeta muri Afurika. Wagara no ku ntoki, niba hari ibyo nzi ni Tanzania, ni Ethiopia, ndakeka Ethiopia barazikoze ntagiye batazikora, ni Kenya baragerageje irapfuba, ndetse n'ibi wenda South Africa nayo ndakeka ntayo nzi, n'ibindi bikeya wenda, ariko Tanzania iri muri bikeya, kandi ikaba yarabaye impirimbanyi ya demokarasi muri Afurika. Ntubyibagirwe, impirimbanyi ya demokarasi niyo cyatuhoje biriya bihugu byose, SADC yose, kuva kuri South Africa ukajya Angola ukajya Mozambique ukajya hehe, nicyo cyabuhuje biriya bihugu byose. MM n'u Rwanda ejo bundi bujye bakora rwabuhuje, uretse ko kaga yongera karuboha. Numva narekera aho ngaho, niba umbwira ngo sezere ndasezera, ngo musezere aho twabanye, ndasezera ku baduteze amatwi, ndasezera kuri Madame Chantal watuyoboye, nako badufashije bamfashije kuri muri kubanga ibyo mu nafashije kwinjira muri studio, hanyuma nkaba mvuga ngo nakagaruka aho butaha. Murakoze cyane, murakagira Imana.
urakoze cyane mba dukukona waje kudutera inkunga ariko nyine wayikorera yadushimira cyane kwere bitekezo byiza duhaye ubwo rero twifurije ibihe byiza rwose wowe n'umuryango wawe ubwo naho utaha nanye ndashimira Serge na Chantal badufasha kubanga b'ibyuma n'abadukurikira bose mwese mwese twagiye kwifuriza umwaka mushya muhira wa 2022 mugubwe neza kandi mugumye mutekereze ihuriro nyarwanda murakoze cyane imana ibahire ni kabanye Medwari ubategura ikigano kimibereho mibi y'abaturage kana kibagezaho turabakunda cyane kuri radio itahuka.